Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Tuko aluta, jaba imeshika. Kali kali situshike, genge ya baton afro reggae. Leo kando yangu minikona bebe, she's a party animal. Kama sherea naipiga non-stop, anavyo windo minataka mo. Anafanya, netaka, netaka, netaka taka sana. Na mamore wote wanangam, madansa wakulipwa leo wamepata form. Na nimepata mtoto, and she's the one. Anafanya, netaka, netaka, netaka taka sana. Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Hey DJ, weka ngoma, weka ngoma, ilero inapenda. Tuko aluta, jaba imeshika.
This guy from another nation. Tulkutana mahali kwa filling station. Kijana top tier going for vacation. Na yeni kama mi, same destination. You don't know what me like, but I know what you like. Anapenda reggae music and that's what I like. That's just me life, minapenda hizo vibe. You need a fine girl, fine booty can wine. Tell the DJ, weka, nirombose hapo. Alligator, alafu anashika taco. Any better, see you later. Mimi, nitaileta na kijana na roesa.